qaybashal duun ee la talyaalka madaxweynaha koonfur galbeedyana kulan la waaladii ururada haweenka kaasoo loo ka hadlay kaalinta haweenka ee hoggaanka amniga ee Faydhoorka. Waliba kulanka ayaa qaban qaabiday gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Marwo Hindi oo isaaqali ka gorfayay arrimaha haweenka amniga ee Faydhoorka. Gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Marwo Hindi oo isaaqali iyo gudoomiyaha haweenka gobolka Baay yanan kureen ku hadlay kulanka
bilicdiye walwal biyo diyaar ah ayin oo hamii igeen teegin yoga saas ee oo ka qaadaan walmin sheer hata lansiyana dawlad jaceel ku jeeti oo mail erays intaas dhon oo wadansho on difaacayaan suriyin ee mail eray geeko lanki dabshay qatan lanki oo dabshay dansan kulisho ku war qaban eedan amaanin ee hooyoyin ku inta fadhan isin araysan oo qurxido badan tumun ka xafadood Baydhabo tumun xafadoodo awal hormay haa jirtay afar xafadood hada ballaartay alxamdulillaah alshukra ilaahay mahadle ee tumun ka xafadood hooyoyin sho fadhiyan gudoomiyal hooyo ee leen gudoomi oo megel ee gudoomi bilaan ee leen hooyoyinka tumun kun hooy aragay tan inta fadhiyan gabroon kale inta fadhiyan iyo aan wali waan laamo ee xafada waa xilat laan laan la tan iyo laamo waa masuulka ee ee degmada ka shaqeeyeen walwalba oo laamo abliga hal xariireen dhin kasta kula shaqeeyeen cadaalada ka shaqeeyeen wali oo ka shaqeeyeen male degmadu bilaantay eeda may leeraa igma hadsiin mar lamaad in mar saddexaad in kama hadnage
dhamaan hooyooyinkaanu ilaa dhalinyaradaanu ilaa odayaalkaanu ilaa ulmaawdiinkaanu maamulkaan wal oo ciidamada amniga kulli wal oo may leeraa Raishal Heri Majaru eed way injeelnaa iniyo may leeraa Yuse hormar aan deerno nadaafada ku deerno waxbarashada ku deerno dhaqaalaha ku deerno walwalba ku deerno
sidoo kale hana kumada ila talyaalka madaxweynaha koonfur galbeed yan dhinisho hadalka qaaday
waxaan micnaheena loo soo diray aan wasaaradaha oga soo bilownay culimada u aragnay odayaasha dhaqanka u soo aragnay dawladda dadkeeda bulshada hoose wax ay ku sugan tahay ii waxa ay tabanayaan inaan ogaano marka uu horeeyo waxaan la idin ka balan qaadayaa maanta dad wax qarsataan idinka idin taala laakiin wax kasto dhibaato aad sheegateen waxaan ugu balan ah inaan madaxweynaha u geeyno ilaahay duqaal ka noqdo
tokal leenin nin ahri jareen wal kale wal leenin sheeg jare laakiin nidaamki bilereen geek way masilaasana gabro Soomaaliyad way masilaasana mayla ra in shagada en Soomaali masilaasan dawladaha maamulka ku jira oo madilaasan eeda ama santiin unina farmintiisna farteen wal deersiye dog ilaahay idin shay waan wal deersiye shaleeday leeymaha way ka guubaabiyane in balantiisin aad li seen fuli may wali dad xogogaale waatiin meenta isin roogdan malka wada dhargan sidii la faday malka wada ah ilaahay ba irsaagti shal qiibey hadee dadka may la ree koona taajira ku wala koona rajisay koona alafka kiirinta
gabagabadii kulan kulayba hiray gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Ali Watin
urur haween oo may boolan mahafud may buuhaayay leeylaan leey tabeel may buuhaayay leey lam masuul meel suru may buuhaayay ya kahay insha Allah may rajayna mar insha Allah usii may buuhaay insha Allah iyo si gudbi doonan unoon insha Allah weegan insha Allah wal kasta may buuha oo inin ka baad insha Allah may buuha diyaar naga doona hormarkan may buuha hormar oo liig sidoo oo may buuha may roo may bantaan hormare oo laamleel dhisoo wadaa leel dhisoo maalanka soolayna suubey ma sheene amniga sheena amni hoobun jirna walmay boo sharsoodo ma shar darar mule mar amni hoobun doojisana oo dowladnimada may boo adkaysana meel fadayeen in meel raayse meel baanyay boo oo hormar may boo ziyade marka dad meel leen baanyay oo xasuusan dibaatooyinka la mari xasuus in may boo lahaad may boo yel fadayeen sababtoo ah helmand dib u shalay ahmad helmand kan geeyay may boo mukadir garow gurt